Bay. Brand new one, Hello City Corner Gang, Sandy Rapper Boy. Alongside Jobu finisher. Zone Boy Baza, Lichi Paki, Young Kid, let's go.
Wakinipia nicheza kulipe binakulata. Utaemi liko liko zineva anina kupata. Kesa tageli baby ya panche. Nani wenae kitato ya ndate. Forever to the end of time. Forever never baby baby.
Forever ma.
Ooh.
Forever.
Forever ma. Onana. Nekeni pangale juani nani za kutana. Forever ma. Bebe be.
Forever.
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 Hello City Corner Gang. Sangira
Mabu.
Young Kid. Musalie ni latia, akikuli kibu hatia. Vona molu fitile bungatia. Kuzwa kale wena usika matia. Usa kupuma wena ni kusepile. Mwala basaliki wena ni ketile. Nani wena ki forever. Kukusia au never. Alupile lima hetia. Vasie ni koba zetia. Nani wena luke nani. Lilatio lalu na hape litamani. Imani yako na kusinani saa. Lilatio lalu na kuliangani saa. Baba salati vapanche lunaika vapati afutia pate.
Awakinitia nicheza kulipe binakulata.
Yeko no family.
Taemi liko liko zineva anina kupata.
Sandira
Baboy. Kesa tageli baby ya panche. Nani wenae kitato ya ndate. Forever to the end of time. Forever never baby baby.
Forever.
Forever ma.
Forever
ma, onana.
Forever.
Neke ni pangale juani nani za kutana. Forever ma, bebe be.
Forever.
Forever ma, ooh.
Forever.
Forever.
Yeah.
Onana.
Shake so in the build. Job finish.
Neke ni pangale juani nani za kutana.
Yeah. Ani upura nge kukumata. Naziba bateni bungata. Magelo kono umufuta. Oni fumani mwakusholokota. Waswanela neke faposta. Sicheke fela neke monster. Nimuluti kono umasta. Kwa manda meno wasabisa nge monster. Au basifeka nisi yambula. Matuku kuwa kuwena na yambula. Kiwe na fela ya kontolola. Fonisi kamisa uka utolola. Ufesti, love kilasti, kafate ukikafa broadcasti. Oko ute usame fachesti, mwamutelo kuavula kimasti.
Awakinitia nicheza kulipe binakulata.
Finish.
Utaemi liko liko zineva anina kupata. Kesa tageli baby ya panche. Nani wenae kitato ya ndate. Forever to the end of time. Forever never baby baby.
Forever.
Forever ma. Forever ma, onana.
Forever.
Neke ni pangale juani nani za kutana. Forever ma, bebe be.
Forever.
Forever ma, ooh.
Forever.
Forever ma, onana.
Forever.
Neke ni pangale juani nani za kutana.
Neve ni ye Dubai. I will never say goodbye. Uyaka wena destination za kubata bata wa mukizani. Ya kukusi ya yoki mawani. Kwa pilu wena unamba wani. Upula fela koluzu sana. Nani wena ingelula tana. Saluna lizi wakimulena. Havana kukona neva poizona. Latile wena ulatile nina. Zukulikuli nani kakumatela. Kiwena fela wena yeni tavela. Mukulo wakafa kikuba valela. Fitela lifasilo na lifela. Richipa ki inge ava valela.
Nitia nicheza kulipe binakulata. Utaemi liko liko zineva anina kupata. Kesa tageli baby ya panche. Nani wenae kitato ya ndate. Forever to the end of time. Forever never baby baby.
Soundtrue music.org.
Forever
ma.